surgery.
Nilianzaje kumamini mwanadamu. Najiuliza vipi nilianzaje kumtegemea mtu. Akauralu wa moyo yakatawala majuto. Nisame Mungu nilikusahau, nisame mimi nilijisahau. Kumbe msiri wangu ana msiri wake, rafiki yangu ana rafiki yake, ndugu yangu ana ndugu yake. Siri sio siri tena,
nimeamua nibaki na wewe Mungu, nibaki na wewe Mungu, msiri wangu Mungu.
Kati ya wengi waliopita umebaki wewe.
Maisha yamenipita tatu bila wakasemezana milele, fungu langu litaitwa bila bila.
Lakini wewe Bwana umekuja, umeondoa fikra, umefuta zao hila
zile enzi za taburi. Leo nikiketi ndani kimya kimya, ninabaki cheka moyo.
Tuwa mbali kila nikitafakari, pendo kama lako kweli sioni.
Kumbe msiri wangu wana msiri wake, rafiki yangu wana rafiki yake, ndugu yangu wana ndugu yake. Siri sio siri tena,
nimeamua
nibaki na wewe.
Rafiki yangu wana rafiki yake, ndugu yangu wana ndugu yake. Siri sio siri tena.
The Mixing Doctor.